Yes, sir. Celebration time.
Highlighting.
Oke mwa bata onye mbembe. Onye zamanite go mbembe. Unike kika bata go nobo. Ike kika bata nobo.
Onye mbembe
bata. Bata n'obodo Ike kika bata n'ọgbọ. In Gospel of John chapter 5, ọgbọ a dara n'ọdọ mmiri Bethsaida. Mmemme ọgbọ nsọ wee bido. Ndị ngwụlọ chịlụ dara n'ara. Kedụ ndị ngwụlọ n'ebe a? Mmemme ọgbọ nsọ ebidokwa. Enye gị iwu, binye jiri ute gị laba. In Gospel of John chapter 2, ọ ga-anọ n'olili agbamakwụkwọ na Kena. Oge ọ batara, oke mmemme bidoro.
Mmemme amalitewo.
Mmemme bido. Ọsalụ aka Nwachukwu.
Anyị na-anabata oke mmụọ nna na nwa na mmụọ nsọ.
Trinity in one God, you are welcome.
Anyị kpuchara ya na Holy Ghost adoration.
We salute you.
Kedụ
ndị na-achọ nwa mmemme bido. Mmemme bido. Kedụ ndị gara mmemme. Gbatịa aka ezinụlọ niile n'ebe a. Elu egbe eji agwa ejigbo ise.
Yes,
in John chapter 11, ọ gbatara na be Lazarus. O tiri mbụ n'oge onu. Lazarus, come out. Mmemme ịgbọ ite ndị nwụrụ anwụ were bido. Lazarus wee si n'ili wee pụta. Ụmụchukwu,
make a joyful
noise unto the Lord.
Psalm 100,
the scripture says, make a joyful noise unto the Lord. And in verse 4,
the
scripture says, enter his gate with thanksgiving, go into his courts with praise, give thanks to him and praise his name.
Who is that man? His name is Jesus
is here.
The mighty warrior.
The mighty warrior.
He's a mountain melter.
The mountain melter.
The bulldozer.
He is the bulldozer.
I salute you, O God.
In Psalm 97, in his presence, the mountain melt like wax. Is there any mountain standing before you? The master Jesus is here. To bulldoze every mountain standing before you. Yere mo shenda rama. Yara ma sandoro bo yinda rama maturi masindere ma. Ike. In Gospel of Mark chapter 5 verse 45, Obata na be Jairus, wetin e mu no kono. Ta 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 leta kone. Onye nwụrụ anwụ wee dị ndụ ọzọ. Yes,
sir. You are direction. Kedụ ihe na-esi gakwa? Oge mmemme eriwo. Ihe dị ike emewe.
Ha kwesịkwa na nwa adoration. Nwa Holy Ghost adoration. Ha kwesịrị na mmụọ dị egwu ọbata.
Ihe dị ike emewe.
Maka onye dị ike abata gị. Kọsara mụ nsọ. Ha gara maka mmemme.
Ike kika abata gị n'ụgbọ.
Nna na nwa na mụ nsọ. Yere moshe. Ihe kere ima sandara ma. Ihe ga ma sandara obo gị dara ma 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 ma.
Onye ike dị mere. Mmiri wara mmanya.
Mmiri ga-awọ mmanya n'oge nke anyị. Kedụ onye isi
na-aba?
Kedụ ndị ngwụlọ ọ ga-eruo? Chi ebube mụ nsọ isi ebe.
Na Holy Ghost adoration. Ikore bụ basa
na. Aka dị n'etu gị. Anyị na-etu gị ọmụma. Agụ na amalite gị mmemme n'ike gị ike abata gị n'ọgbọ. Maka na n'ebe ọ nọ ka mmemme gụrụ.
Nsa 16.
In His presence there is fullness of joy. In Gospel of Luke chapter 19, Oge Gina Ben Zacchaeus, Onye Njabula Onye Diaso, Ani Toro Gine Zinono, Oge Batana Bumwani Zerofat, Onye Obune Bulo Okalanya, Kedim Domo Neneba, Bulo Okalanya, Kedim Omo Boy Neneba, Asenye Bulo Oka, Bulo Oka, Bulo Oka, Yehehe, Seke Kere Moya Yama, Oke Nduri Bemo Chineke Sine Nigwe Biyo, Okay, do you go on a table? See, many baby, oh, can do Ruby, 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 oh,
can do Ruby, oh,
Under the power of the Holy Spirit,
let there be open doors.
I prophesy, open door. Upon the people of God, receive your blessing, my people, under the power of Zechariah 10 verse 1. May the devoted be promoted, and by the power of Jeremiah chapter 8 verse 22, may the sick be healed in the name of Jesus Christ. Yes, sir. Oh God, we do. Come and fight for your people. Your way says, in the Gospel of John, chapter 14, verse 18, I will never leave you orphan, I will come to you. Come and visit your people, and kindle in us the fire of your love. Lead us, because in Romans chapter 8, 14, those that are loved by your spirit are God's sons of God.
Come, my people. Let us go to the ground.
join us, come. Let us go, let us go. Come and stop your blessing.
Come and stop your favor. Come and stop your open door.
Open door.
Your miracle.
Your miracle.
Let's go to the cross. Where he wants to
lead to them. Let us go to the cross. Where he died for us.
Let's go to the cross. Where your bills have been settled. Where your debt has been paid.
Because of his death. For you. Do not worry, my people.
Trouble me no more.
His death will trouble your trouble. He died that you might live. Receive all that glory. My people, Holy Ghost Adoration Family,
Come on,
I am a man.
I like
Yes, sir.